From the studios of WERA LP 96.7 and Arlington Independent Media, this is Journey Without Maps. Journey Without Maps, broadcasting on community radio and low-power FM stations across the USA. On this episode, infectious drumming, liquid electric guitar, hypnotic bass lines. The Nairobi sound of Benga is a mashup of traditional Kenyan music, Cuban rumba, Congolese finger-picking guitars, and South African street buskers. Voice of Kenya Radio in the 1970s and 80s featured Shirati Jazz, Mabiri Young Stars, Huruma Boys Band, and others. Meanwhile, in Tanzania, a similar sound was brewing. Based on Congolese rumba, Muziki wa Dansi, or dance music in Swahili, brought blistering horns and brass to nightclubs in Dar es Salaam. On this episode, soul, funk, and dance music from East Africa, Kenya and Tanzania. Right now you are listening to Mibiri Young Stars with Nidiri Nyandongo Nuwe. In 1967, Shirati Jazz was formed by Daniel Owino Misiani. The group launched a string of hits that were East Africa's biggest. From 1988's Benga Beat, this is Dr. Bino by Shirati Jazz on Journey Without Maps.
We are the most good at the end of the month. Binol mamisie balungi doctor lango. Jaya domini wili ben luongo nyinge. Olango ke asego jasikulangi. Neno ber kenda puoyo Koshin megi somo tichni walando Omia papi sana kaki konyo kanda Olango jako nyango daki omirogi Jadungo mino keda kodu nono buwana nitomo Sipni koda kwando bedo koro budha Wakmana yudo moro ya talando Kedha umudu tieno koli chonya dhialo Omina kumanisa kodo lendo kido notobel Olanga pui sana wana uonya umabeyi Silvalo mini jeri wera loso nikinyadhi Kindu pachirita luwarie mor Kitino kapi moro mipido kanda mangima Ukoda nyara kenya umadore luongo Ulito doktor langa kwenu mungu gima emaduo Doktor wero rumo mino juwa mwejo dongu
Thank you. kare tiga koino ka to ikare na we tiga go die kwa nyudi go nyiki mwedo waino kadari oko diga nao Tiga kweda koinoka we dali dati dagene te ture na we Oka Siyan Ae Kyo ene ati ajigu waga mwedwa Liria oke te ko
from Kenya on this week's episode of Journey Without Maps. The Haruma Boys Band with Teresia. Rift Valley Brothers with Mihuni Wako Nitwardandare. Shirati Jazz with Dr. Bino. From the streets of Nairobi, heavy drums, horns, clavichord, and funk soul vocals of Tanya Rhea. This is Love You Didn't Want.
I waited on.
This radio program is Journey Without Maps, broadcasting every week from community and low-powered FM radio stations across the U.S. This show brings rare vintage and underground music from around the world, and on this week's episode, the Benga sound of Kenya and Tanzania. In that last set, Santa Loy with Lakusema Mimi Sina, Tanya Ria with Love You Didn't Want, and right now in the background, Lawi Simona with Safi. Moyo Sherry Moja and the Victoria B. Kings were among the originators of the Benga sound in Kenya, a musical genre with origins in the western part of the country. This is the Victoria B. Kings with Lia Andondo Mak Awiti. And this show is Journey Without Maps. Mm-hmm. Tanzania, KZ Marago Jazz Band, with KZ standing for Kuliko Zote, Swahili for Better Than the Others. They were a dance band from Morogoro, Tanzania. They played high life rumba and R&B at the nightclubs in Dar es Salaam and on Tanzanian radio stations. There are two tracks from Baraka Minchwehe and the Morogoro Jazz Band.
Utampiga zaniwe, kwanza utini bado hauja kutoka. Wewe uliona wapi jogo kupata Iko wapi sasa Ulichokuwa ukijidai nacho Ye unge pambana na mimi kaka Kilema unge kipata Utampiga nani we Kwanza utini bado hauja kutoka Wewe ulio na wapi jogola shamba
Thank you. watu kanaja wafanya kazi uzie. Na eti ya kaidi atawafukuza. Nilikuwa kando lakini niliona uchungu. Madaraka gani hayo ya kwenye ulevi. Mgoja chini dunia hii. Kwa sababu mimi kaka yako, lazima ni kueleze. Kueleze ajirekebishe, utangaza madaraka ba. Madaraka na mwisho wake patuma. Aliye mgoja chini dunia hii. Mama yake anapata tabu, mwanae anashida ba. Kisifu yeye anapenda kibanda nyumbani ya jengi. Madaraka na mwisho wake patuma. Aliye mgoja chini dunia hii. Hivi sasa ana wanne, eti wote hao wake zake. Wenda wakapika sika, ani yeye uitwa kipanga. Madaraka na mwisho wake patuma. Aliye mgoja chini dunia hii. Madaraka na mwisho wake patuma. Aliye mgoja chini dunia hii. Takatuka!
Dance music from Tanzania. This is the Atomic Jazz Band.
Wangu
Show off today of Kenyan and Tanzanian dance music. This is a track called Safia from DDC Mlimani Park Orchestra. Maps is a production of WERALP 96.7 and Arlington Independent Media. For archives of this show and others, go to mixcloud.com/journeywithoutmaps.